Isaka 18 verse 1. Ozahlwanisayo ufuna esakhe isifiso, uphika konke ukuhlakanipha. Verse 2. Isiwula sithokozi ngokuqonda, kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe.
Verse 3. Lapho kufika omubi, kufika nokudelela, kanye nehlazo kukhona inhlamba.
Verse 4. Amazwi omlomo womuntu anjengamanzi ajulileyo, nomfula ogobhozayo nomthombo wokuhlakanipha. Verse 5. Ukukhetha ubuso bomuntu ukuba olungileyo aphambukise ekwahlulelweni akukuhle. Verse 6. Izindebe zesiwula ziletha ukuxabana, nomlomo waso ubiza imivimbo. Verse 7. Umlomo wesiwula ungubhujiswa kwaso, neindebe zaso zilugibe lomphefumulo waso.
Verse 8. Amazwi omncethezi anjengezibiliboco ayehlela kokuphakathi komuntu. Verse 9. Ovilapha emsebenzini wakhe, yena ungumfowabo wochithayo.
Verse 10. Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla, olungileyo uyagijimela kuwo alondeke. Verse 11. Imfuyo yesicebi ingumuzi waso namandla, injengoganga oluphakemeyo emcabangweni yaso. Verse 12. Ngaphambi kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyayiqhenya, ukuthobeka kwandulela udumo.
Verse 13. Obuyisa izwi engakezwa kungubula nehlazo kuye. Verse 14. Umoya womuntu uyasekela ubuthakathaka bakhe, kepha ngubani ongathwala umoya owaphukileyo na? Verse 15. Inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi, nezindlebe zabalungileyo ziyafuna ukwazi. Verse 16. Isipho somuntu siyamenzela indawo, simholele kwabakhulu.
Verse 17. Ongokuqala ecaleni lakhe usengathi ulungile, kepha umakhelwane wakhe ufika amphenye. Verse 18. Inkatho yaqeda ukuxabana, yahlukanisa phakathi kwabanamandla. Verse 19. Umzalwane oniweyo ulukhulu kunomuzi onamandla, nokuxabana kunjengemgoqo yenqaba. Verse 20. Isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe, saneliswe ngokuthela kwezindebe zakhe. Verse 21. Ukufa nokuphila kusemandleni olimu, nabalithandayo bayakudla izithelo zalo. Verse 22. Ofumana umfazi uthola okuhle, uzuzile isisa kuJehova. Verse 23. Ompofu ukhuluma ngokuncenga, kepha isicebi siphendula kalukhuni. Verse 24. Umuntu wabangane uyazilimaza, kepha kukhona abangane ababambelela kuneselamani.